Mini X Double Six.
Akalabda kameni roga mana sobure ili kubana loni pali na nichanganya. Labda dawa mekoroga mana yamenoga penzi flani la kukoroga na manyama nyama. Mkiona na nenepa nina vimba ni haka na mtu. Mkiona sonekani nimefichwa na haka na mtu.
Akajengea sanamu mkaone, mkaone, mkaone. Akachora na tatu mkaone, mkaone, mkaone.
No, no, no. Oh no. Oh baby, promise you I go be a backup, I go be a real baby, I go be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Baby, promise you I could be a slave. So let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things know about me.
Mkiona na nenepa